hata kichokozi mnabisho wanapozi wanakata sana pake wamedata mindo fundi waizi kosi ukisleki napita na ye tena kimbogi mbogi ukisleki napita na ye mina piga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti mina piga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti
akisleki mina pita nawe akisleki mina pita nawe
Pita, pita, pita.
I keep looking in a pita now.
Pita, pita, pita.
Vicky Fondex.
Nika mnania nekuja paka na bia Supuki niringia chali yako na kuibia Kwa keni taingia jumbo mekufikia Vako za road trip ni baby kanyaga gia Mini koshaila kwa konta piga show Kwa unapenda michezo minapenda brigi cho Kastingo za kutani minta kupadi kwa tro Minta kupadi kwa tro kinyonga pa kwa ko hey. Minta kutista kumwagia makis Kan mangori tazi fix tunapendo kiwa na peace hey. Ndaka unihis kwa na mimi uko na kiz Una nona mini cheese wakingora ntawa dis hey. Hapa unakwama kwaza ntashika kadumba Akole pole ndivo tunajenga nyumba Nikungangana tu kwa uri na ubumba Wengine wakichezana situ unacheza ngarumba
Minapiga shonda ni moti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti Minapiga shonda ni moti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti
I keep looking in a pita now.
Pita, pita, pita.
I keep looking in a pita now.
Pita, pita, pita. Nitakupadishi tofauti, utaipenda ladha. Nitakuchezesha bila buti, sumaku maku ganda. Nitakupadishi tofauti, utaipenda ladha. Nitakuchezesha bila buti, sumaku wa
I keep looking in a pita now.